legendary.
Sijui semeje, nakupenda wewe. Sijui semeje, nakupenda wewe. I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe, I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe, I want you baby,
I want you,
I need you baby,
I need you,
I love you baby,
I love
you. Siku wachi kamwe.
You know I love you girl, na sita kata tama. You feel the word girl, and I'll make you heart pop. Wajua na kupenda, na siwezi kukutenda. Kama milima na mabonde, mina wechi kwa pamoja. Ni wadangote uweza, unizali mwana kama tifa. Hata ela kama mimi sina, ni amini nitapata. Kweli moyoni na kupenda, kweli moyoni na kupenda. Mpenzi we.
I can't get you off my mind, you're the only thing I wanna hold, I wanna hold on to.
Sijui semeje, nakupenda wewe. Sijui semeje, nakupenda wewe. I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe, I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe, I want you baby,
I want you,
I need you baby,
I need you,
I love you baby.
I love.
Siku wachi kamwe.
Ojo nakupenda sana, naomba usije ukanimwaga. Wapambe wote wakatucheka, kimapenzi ni ushaniteka. Kwenye safari yetu we dereva, staki chungwa letu liwechenza. Washikaji wanajua wendo mama. Kukupenda wewe sitokata tamaa, milima na mabonde tushavuka. Wambea walijua tutodumu, bila wewe nina majukumu.
Sijui semeje, nakupenda wewe. Sijui semeje, nakupenda wewe. I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe, I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe, I want you baby,
I want you,
I need you baby,
I need you,
I love you baby. Siku wachi kamwe. Sijui semeje, nakupenda wewe. Sijui semeje, nakupenda wewe. I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe. I want you baby, I need you baby, I love you baby. Siku wachi kamwe. I want you baby,
I want you,
I need you baby,
I need you,
I love you baby.
I love.
Siku wachi kamwe.
I want you.